Xa ndibalisa intlungu yami, ndibonisa amanxeba wami, xa ndichaza imbilini yam kuhle inyembezi. Xa ndicinga phansuka khona, cinga abazali bami, andijiki andoyiki ndiyaphambili. Kodwa yini na kunini ndithandaza, kodwa yini na kunini ndilila, kodwa yini na ndivuka ndisiwa, ndilila ndenyuka ndisihla, yavele yavuleka indlela.
Ithemba lakho libeke kumdala, bahlekisa ngawe ayihambi kanjalo. Qiniseka, bambelela iphupho lakho, iindlela zakho zaziwa nguwe. Hlasela, ukhumbule apho uphuma khona, bajonge kuwe. Indlela ndayazi nobomi ndiyakwazi. Vala amehlo wakho sicela uSomandla avule indlela.
Tetu bumyama wa velu kaya.